kujaza safina. Kisha mbia watu waingie kwenye safina. Asiye amini wala sishughulike na yeye, kuna mvua kali itakuja, ataangamizwa. Asiye amini wala sishughulike na yeye, kuna mvua kali itakuja, ataangamizwa. Ujumbe ole umeshatolewa kwenye hii dunia. Chonde ndugu, naomba sikiliza, usije angamizwa. Hasira ya Mungu wala haitaweza pendelea, utajikuta umeangamizwa, kupotea kabisa. Hasira ya Mungu wala haitaweza pendelea, utajikuta umeangamizwa, kupotea kabisa.
Walopona ni wanane.